urumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mwese bavandimwe aho muri hose. Ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga inshuti z'ijwi rya Amerika, nongereye mbaha ikaze muri kiganiro. Nk'uko amaze kubimenyera, ikiganiro muri isanga cyo ku cyumweru twagihariye urubyiruko. Uyu munsi rero turaganira ku iterambere mu rubyiruko. Idini Orthodox rifite icyicaro cyaryo i Rwamagana ni rimwe mu madini akorera mu Rwanda kandi yitaye ku rubyiruko nta kurobanura. Turaganira ku buryo rifasha rifatanya n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi mu gufasha urubyiruko kwiteza imbere, cyane cyane urwo mu cyaro. Umutumirwa wacu ni Bwana Tuyisenge Hamilcar Fidel, ni umuhuzabikorwa wa Kiliziya Orthodox mu Rwanda, hakaba n'umuyobozi wa paruwasi ya Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ahagarariye amashyirahamwe y'urubyiruko yo kurwanya ruswa muri iyo ntara y'uburasirazuba. Muduhe telefone zanyu rero nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara tubahe ijambo. Telefone yacu ya WhatsApp nyibibutse ni ukubanza akamenyetso ko guteranya, hanyuma 202 4 1 9 3 1. Muri isanga rero muri iki kiganiro. Nk'uko nari mbivuze, turi kumwe na Tuyisenge Hamilcar Fidel, akaba ari umuhuzabikorwa wa Kiliziya Orthodox mu Rwanda, akaba ahanahagarariye amashyirahamwe y'urubyiruko mu kurwanya ruswa. Nagira ngo tumwakire. Bwana Tuyisenge Hamilcar Fidel, urahura komeye. Ikaze ku ijwi rya Amerika, nanjye nkwifurije umwaka mushya muhire, wowe n'umuryango wawe ndetse n'abakozi mukorana muri Kiliziya ya Orthodox mu Rwanda n'ahandi, abo mufatanije muri uwo murimo uyobokamana, ndetse n'abayoboke banyu ba Orthodox n'abandi bayandi madini atandukanye akorera mu Rwanda. Mwese umwaka mushya muhire. Bwana Tuyisenge, rero mu gutangira nagira ngo mutubwire muri make ibikorwa Kiliziya Orthodox yashyizemo imbaraga mu gufasha urubyiruko muri uyu mwaka ushize wa 2017.
Murakoze cyane. Kiliziya Orthodox Rwanda yagerageje gufasha urubyiruko ifatanyije n'Imana, ifatanyije ndetse n'abandi, ikaba mu gufasha urubyiruko hari intego cyangwa hari aho dushingira ishingiro ryabyo kugira ngo nuko dufite inshingano. Aho muri Bibiliya muri Yohani nako mu gice cya mbere cya tumuribuka mirongo mirongo inani ndetse banakomeza mu bice bikurikiraho cya kabiri n'icya gatatu, bavuga yuko Yezu umwana Yezu ukuntu yakoraga sengo yakuraga mu gihagararo agakura mu bwenge, ashimwa n'Imana, anagiye Imana kandi ashimwa n'abantu. Rero tugerageza gufasha urubyiruko guca muri iyo nzira niyo Yesu Kristo yanyuzemo bagakora mu gihagararo bagakora mu bwenge bakanagera Imana bashimwa n'abantu ubwo rero muri ibyo bikorwa niho twashingiye ubufasha gufasha urubyiruko kugira ubuzima bwiza bagasenda kandi bakagerageza kwiga neza bakanasenga rero muri ibyo bikorwa twafashije urubyiruko urubyiruko twafashije ibijyanye no kwiga kugira ngo bakure mu bwenge ari muri primaire ari muri secondaire muri universite aba muri bashaje kuri haba muri masters yaba twagiye dufasha gukora mu gihagararo kubafasha imikino inyuranye baza bagakina kubafasha kuri ubwisungane mu kwivuza mituweli kugira ngo igihagararo cyabo kimere neza gusenga nabo tukoroganiza amasengesho anyuranye cyangwa ingando biruko ingando twakoze ingando mpuzamahanga harimo urubyiruko rwaturutse muri Romania ndetse no mu Bugereki kugira ngo koko bagerageze gusenga ariko no kuba urubyiruko koko rufite imizi mu muco nyarwanda bawurakire n'abandi n'amahanga ndetse bamige imico y'ahandi myiza ariko bugire no ku bandi barebe kuko hari umugani uvuga ngo wiruka wenyine agira ngo ntuzi kwiruka kurusha abandi gushimwa n'abantu nabyo kubafasha gushimwa n'abantu mu buryo bwo gusabana urubyiruko rufite ihuriro rihoraho icyumweru urubyiruko rugahura abana n'urubyiruko bagahura rutitaye ku madini n'amatora baturukaho ikizi y'abatodosi kuri Rwamagana mu murenge wa Kizagiro abahazi kugira ngo bafite ibyo mvuga babibonye bahora babibona icyumweru niba inshuro ebyiri mu cyumweru urubyiruko rugahura abana n'urubyiruko bagahura bagasabana bakiga kubyina bakiga umuco nyarwanda umuco wa kera ndetse bakareba n'ubu uburyo barimo kugenda wa muco badata ireme ry'umuco wa kera bagana mu iterambere
none se iyo muvuze ngo murabafasha mu byo mubafasha muvuze ko harimo no gusenga kandi mukavuga ko muhuza urubyiruko ruva ntawe muheza n'abava mu yandi madini nabo baraza mugafatanya nabo mubigenza gute mu byerekeranye no gusenga kandi batava mu idini rimwe
gusenga iyo mvuze gusenga ahangaha iyo urubyiruko ruhuye ruri mu matorero atandukanye hari uwo bahurira kuri ikigo cy'ubutegetsi ahiri hari n'uwo bahurira n'ikigo cy'urubyiruko cyitwa yego senta Rwamagana cyangwa ku kibuga cya polisi iyo duhuye rero ari amatorero atandukanye turavuga tuti niba umukatolika nadusengere tugasenga abaporoso buri wese ni nka mpuzamatorero iyo kunyuramo iyo kunyuza mu bana n'urubyiruko gusenga kuko isengesho cyo mu ngo ortodosi gusa tujya tugira umwihariko w'amasengesho ya ortodosi ku ruhande rwacu ariko niyo tuvuze isengesho mu bana n'urubyiruko ni ugutoza abana gusenga ntabwo no kuvuga ngo turasenga gusa ahubwo turanabatoza no mu ngo iwabo tugafite amatorero n'amadini akomokamo kugira ngo bazajye basenga kuko kuri twebwe isengesho ni intwaro ikomeye rero tubitoza abana ariko n'abatafite aho basengera n'abatanasenga abo ngabo nabo tuba turi kumwe nawe duhatira gusenga gusa turabibashishikariza kuko tuzi ko bidufasha
none se uyu mwarimu ufite ibindi bikorwa mushaka kutubwira
ngo nari ntangiye kuvuga muri rusange ariko noneho iyo winjiye ukareba hari ibikorwa bimwe bigiye bifatika tuvuga noneho hari aho turihira mu mashuri ya sisiteme hari imibare hari abana bagera kuri batandatu bagera ku icumi ngo nari nzajya duhamagara kandi muri diyoseze yose hari abana barenga cumi tudihira kwa wenda manu chakua kite kwa chumi mwenye nilo nilo wa rasa kwa konu mwari bachi kwa chizwe na kibuta awa kwa mwari kwa chizwa kwa wisi ni mazwe mwurwanda ini ya kitatu o ikawa alito kituze magatozi ya wanje kui waka chizwa kwa wisi kujirangu kwa hana tanu kanyagia kuchumi na hatanu mwurwanda gurelo wanje kushatisha hoku kurela utaka yango mga ano na orero ijo birangiye uravuga tutuje kadutangire ngo kige dutangira gushaka gutangira kubaka ahantu atakaye batangiye kubaka ah none tukabaye katurafashe rero muri ijo by'amashuri abo muri secondaire abo muri primaire abo muri university arabenga batandatu hamitse n'abarenga 10 barangije na Nairobi hari muri masters dufite n'abantu bagera kuri batanu twigisha no mu mashuri y'imyuga nabo turabafasha kugira ngo koko tureme umunyarwanda ujijutse cyo kuvuga ngo ntibahejeze ahubwo kugira nacyo dutange tugire uruhare tugire contribution dusanga ku burezi no ku iterambere.
None muhitamo abana mufasha gute, niki mushingiraho?
Abana baje batugana cyangwa baduhuye nabo kuko hari abaza bakugana ukabona koko umwana afite ubwenge ari kwenda kuza amafaranga y'ishuri kuko bare mvuga iraciyongera kuko n'ubu nabonaga ariyo hari n'abana bo matura atandukanye si ngombwa ngo nose twavuze ko tutarobanura baba abayisilamu baba abagaturika baba abanje batugana turabafasha bikaba ngo abacu bo mu itorero ryacu wenda twabahituye abona uko bagusha gusanga hari ubabaye cyane urenze bo mu itorero ryacu uwo rero nawe turamufasha akamufasha ibyo dushoboye gukora kuko tuzi ko dufite iyo ni umubyeyi burya cyane icyo afite hari ubwo iyo afite urabizi mu rugo umubyeyi iyo afite amafaranga hari ubwo ahaha ibintu biryoshye biryoheye abana hari ubwo ari ibiciriritse ariko nawe burya akagerageza gushimisha umwana rero natwe uwo dufasha bose icyo bakeneye n'icyo tubafasha bitewe n'icyo dufite natwe rero atagomba kuhakuma nk'ishuri gusa tumuhaye kuko kugira ngo atemewe amafaranga y'ishuri gusa ntiyagiye mu rugo se hari iki ese arambara iki kuko tubazo twose afite tukagerageza kutumukemurira kandi ku buryo dushoboye kuko tutaba tubishoboye nanone tuba twose twamufashije ubu ngubu ariko noneho ntabwo bishobotse ibyo turabisaba ko niko tubigenza ariko muri kano ko uwuje wese turamufasha udushoboye.
Turakomeza tubiganireho uko isaha igenda yicuma, ariko nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone. Nkuko mubizi iki ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika, batangira rero kuduhamagara. Reka mpere kuri Felicien, uranyumva? Felicien, turi kumwe? Reka tube twakiriye Eli, ubwo Felicien atarimo kuboneka. Eli, uranyumva wowe?
Ndabumva neza.
Yee, wiri urakomeye?
Yego, turashima Imana.
Yee, urahagana hehe?
Nk'ibisanzwe ndabatera kamo ndi hano itura mu giteranyi, aho nsanzwe ndabatera kamo
mu giteranyi. Murakomeye neza.
Yego, hano tura turashima kabisa, ndabona ibintu bimeze neza hano itura.
Yee, Imana ishimwe. Hanyuma hari ikibazo cyangwa igitekerezo washakaga kugeza ku mutumirwa wacu?
Hanini nshaka kumushimira cyane kuri ubwo bwitange numva bariko baragira ku bana.
Yego, turakumva, komeza.
Nkababwira ati babo bakomeza ngaho bagakwira no mutundi tubere, kuko akenshi niko twasumva dukunda gusa twumva ubufasha buca bushikira abana baba bari ahantu nkaho mu mujyi, basanga nk'abantu ba hano mu cyaro matubihomberamwo gose. Uvuga nkuko biyemeje ko abo fasha abana kukura abo niyo fasha umwana ubukozi igikorwa gikomeye cyane gose, bakabandanya basansibiriza no mu yandi madini bakabasha kuba baza barafasha abana mu bwo buryo baba ariko barashyigikira iterambere ry'igihugu.
Urakoze cyane Eli.
Nandi
twakire na Innocent. Innocent, uranyumva?
cyangwa ndakumva
ye urahagana hewe
ari ko twa Afrika yanande ka mukanyosha
ye mukanyosha mwiriwe mute
ego twiriwe amahoro turashima Imana
nuko nuko ye ufite igitekerezo wifuza kugeza ku mutumirwa wacu cyangwa ikibazo
ane ari ikintu cyo shema yuko bafasha abana barimo bati amatuka mushina yuko boza bareganya nabo bana bantaho nikora atacho bafite bafungura bo bose baba bari mu cyaro cyangwa mu mabarabara bakaza barabafasha cyangwa babazanira n'udufunguko hanini ni gushima kubera icyo gikorwa sica bose hariho n'abavyiyumvira bakabura ingene babikora kandi bafise uburyo hariho gushima rero tubakengurukira kuri icyo cyiza bakora baje mu mashengero kuri aba bana atasho bafise.
Urakoze cyane Inosa, udusuhurize abo mu Kanyosha.
Murakoze nawe.
Deka mutumirwa wacu noneho abari we mpa ijambo bwana Tuyisenge, murumva ko Eni na Inosa bashima igikorwa mukora, ariko bakanongeraho ko mwagera no kuba ntaho nikora abadafite uburyo cyangwa se n'abari mu cyaro, mwababwira iki?
Murakoze cyane. Turagerageza gufasha njyewe navuze ibijyanye n'u Rwanda kuko izose dobisi ubu ni diyoseze imwe ya izose dobisi diyoseze y'u Burundi n'u Rwanda. Nashimishije kuba abo bahamugaye bari mu Burundi kuko igikotari cyiciro gikuru cyane kiri Bujumbura ahantu bita Rohero, ngira ngo uwo ngo mu Kanyosha ageze muri Rohero akarebaho ariko akaritsiye Greke barabona irakiriye akunda kwita ngo niyo abagira iki koko izose dobisi kosigereki hakiza nziza cyane katedrali y'i Bujumbura. Rero nkanamubwira ngo nabukiri Bujumbura gusa aho ngaho yaza baza akareba akuga iburamata. Iburamata ni ahantu mu cyaro, akaba rero twarahubatse ishuri kizote yuko yahubatse ishuri ryiza cyane rifasha abana hariya kandi abana bana ni kure kuko avuga babigiruhuzo kugira ngo ageze agiye iburamata. Nuko jewe ndiko rwandiye ko byagiye mbere Burundi ubona ageze ariko ari kuri kigenda mu byaro cyane kuko nubu nakubwira wenda ngarutse mu Rwanda ko nubu ahantu twatangiriye dufite ikicaro i Rwamagana, ariko hari ahantu bita mu Kaziba ni muri Kirehe. Kaziba yewe na tuvuga ngo ni hafi y'umuhanda rwa Butazi ureze Cyunuzi, naho hari paruwasi yacu kuko ntakaba indi paruwasi iri hano kure cyane bita muri Gahara yitwa Gashongora. Aho ngaho naho turahari ndetse turafasha abo bana tukabigisha, turafasha ibintu binyuranye, hari n'imashini zo kudoda kugira ngo igihe kurwige. Aho ngaho rero ni nazwa ni mu cyaro rwa Kayonza hano yitwa Igikaya, naho ni mu cyaro Rwamagana ni mu mujyi ariko hari yitwa Igishari. Urebye nawe wenda kuba icyaro yitwa Inkuri, naho ni hirya rwose ni Nyagasambu. Noneho wagira i Nyamata ufite paruwasi mu mujyi ariko hari ahantu hitwa Karambi, ku musozi wa Karambi ni mu cyaro. Aho ngaho barahari, urahari ukagira Cyangugu ahantu bita Nyamasheke, ahantu bita bayita Ishangi ahantu mu cyaro rwose. Naho tugafasha abantu urubyiruko hariya ubutare mu mujyi turahari, hari nanone Rubavu Gisenyi ni mu mujyi, akaba na Kabarore nabo tutangiye kuhagera ubutare. Ubu rero narajya ku 15 ariko ndetse henshi urebye ni mu cyaro ugereranyije. Utadabise rero kugira ngo nabwire ukuntu kireye paruwasi ishingwa izo kadabisi ntabwo ari musenyeri cyangwa njye nk'umuhuza bikorwa, kuko umuhuza bikorwa kizo kadabisi mu Rwanda ariko ntabwo ari njye musenyeri, yende umukristo usanzwe ndetse nabwo ndi mu nzego zawo sibyo mu gihe akoresha ndi umupadiri ntabwo ndi umusenyeri. Ako dongera iki ushinzwe paruwasi ya Rwamagana bumva bangukiranye ibikorwa bya kiliziya urubyiruko mu Rwanda. Rero uko kiliziya urubyiruko yinjira ahantu hose umuntu yatangaje mu myaka 3-15 wageze gute umuntu akora rwose kuri umuntu wabonana yababesha, ariko ukuntu kiliziya urubyiruko ikora abantu bahantu runaka bafite amakuru ko batatse nk'uko nk'ubungubu wenda bari kunyuba kuvuga Amerika babyumva bakabaye iyo televiziyo nziza turumva tushaka kugira amakuru kuri yo bakiyoruganiza ubwabo noneho amakwezeze bakatubwira tukajya tukabigisha tukabashakira n'abandi baturuka hanze bakaza bakibigisha wamara kumenya rwose tubona ko basobanukiye tukababatiza wamara kubabatiza rero noneho ubwo ngubwo akabaye umuntu n'umuyobozi w'abapadiri ava muri bo mu bidoteye gufata umuntu ngo ni uko wenda ngo yize ndetse imujyaniro aduha umuntu tukamwigisha akagenda akabafasha rero niyo mpamvu kuba mu cyaro kuba mu mujyi hose irahaba bitewe n'aho baduhamagaye abantu badukeneye nuko tubikora rero icyo kibazo cy'imbere ngo ndabisobanuye neza nuko hose turahagera kandi twagerageza gufatanya kuko icyo tunafasha urubyiruko n'abana ndetse n'abari muri rusange ni ukujya kubaha imfashanyo ni ukubafasha kwifasha kuko bavuga ngo guha umwana ifi bamugisha kuyoga
n'umuntu mukuru ni kimwe
n'umuntu rero icyo kibazo nabagitumije noneho wenda ibindi bibazo nabyo nkagenda mbisubiza.
Reka twakire n'undi ukurikiye. Felicien yagarutse ku murongo wa telefone, tubanze tumuhe ijambo hanyuma rero ubwo tuze gukomeza. Felicien uranyumva? Felicien, telefoni ye ndumva irimo kugorana ku buhanga bw'ibyuma, yambwiye ko hari ariko ndumva atarimo kutwumva. Reka tube twumva aka karirimbo hanyuma dukomeze mu kanya. Indirimbo ya Kizito Mihigo, indirimbo Jésus qui m'a brûlé le cœur. Umuntu ashobora rero kuvuga ati Yesu wansusurukije umutima.
Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des écritures, ne permets pas que leur blessure en moi se ferme. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ne table où tu voulus t'asseoir pour la fraction qui t'aurait révélé. Je la revois, elle est en celle de toi seul maître. Dès que je sorte dans le soir où trop d'aimants sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon bonheur, et toi, leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans le rendez-vous, et chacun dit où donc irais-je. Dieu me manque, mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments.
Jésus qui m'a brûlé le cœur, indirimbo ya Kizito Mihigo. Dukomeze rero twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se kubaza. Dukomereze kuri Gilbert. Turi kumwe Gilbert, uranyumva?
Yego, ndiko ndabumva.
Yego, urahagana hehe?
Bo, gende Bujumbura mu Burundi.
Mhm. Bujumbura mwiriwe neza?
Yego, n'ukuri twiriwe impore.
Yee, ni byiza cyane. Yego, nawe turakwifurije n'abawe.
Ugaruka ukumva ko ikibazo gihambaye kandi turakunda kubona amahoro y'inzu menshi.
Ikibazo kihe bafite?
Turakunda kubona amahoro y'inzu menshi, menshi akaza avuga ko hari ibyo afashe ugaruka kugira ngo rubashe kuba rwose imbere. Ariko iyo bishyitse kandi urabona ko n'ibyo bari kubara bikora abari mu nifashanyo nziza n'ibintu hanze y'igihugu ngo amago ubundi n'ibintu hamwe n'ashagire cyo kuzaza neza. Mhm. Eh, amanye n'igisabwa kuvuga ati ese ko hari kwitirimo ugwaruka rugumara bagwishi mu marabara atashye n'akinyo bari ko barafasha kandi ko nzamashye hamwe ari cyakirwe nyamukuru. Kugira ndo bagira icyizere bavuga ati ngo muri abatabona amabarabara n'abatabishaye ni cyakirwe nyamukuru mu mudaciho muri ubwo bwana kumenya ndi ndo cyangwa ndi ndo ndo ndi ndo 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 abashe kuba bo mushaka kaje n'abatoro n'ubuga bwo gukoresha ibyo yeje andire ibyo iyo heza hora no kugaruka nibwo kwisanze Afrika niko le ministro ufite ibyo yeje
ye
ariko ngo kavuga ati lege ndiho mwari tumira abantu babigeje kugira ngo nabo byose byose twabanze twabaje mu Burundi uko nanye twakunda kubona ibibazo bihari mu kanya kabisa imibereho yabo si myiza gose nta nubwo ko wanagomba itahindukeye katamusha n'umva
uravuga abo tugiye twabatumirira bahe abo muri mu kiriziya ya Orthodox cyangwa se abashinzwe abana bamwe barabara Gilbert banza telefoni ye yacitse ariko ndumva ikibazo cye cyumvikana. Nibuka ko n'umutumirwa yamaze kutubwira ko bafasha abana bo mu cyaro nabo mu ibarabara iyo baje babagana bose barabafasha, ariko uko bamwe bavamo niko n'abandi bajyamo, ubwo ikibazo kiba gikomeje. Araza kutubwira uburyo babafasha no yenda no mu byerekeranye no kubafasha ku mu myuga cyangwa se ibindi bintu bishobora gutuma bibeshaho batagombye kujya gusabiriza mu mabarabara. Reka tubanze twakire Leo Cargo, uranyumva?
Ndabumva cyane. Mwaka mushaka ku ijwi rya Amerika, nongere ndamutse n'abanywanyi bi.
Yego yego, Leo Cargo nawe mwaka mushya muhire n'abawe.
Yego, murakoze cyane.
Yego, urahagana hehe?
Jewe ndi mu Burundi, mu majepfo y'u Burundi, muri province ya Makamba, mu gace ka Kayogoro. None ko ndabawumviriza nibereye.
Wibereye kandi uratwumva neza 5/5.
Yego, ndiko ndabumvijana ku ijana, naho rimwe rimwe bishika imirongo ntitore neza y'ijwi rya Amerika, mugabo turagerageza kuza tubawumviriza dukoresheje ubundi buhinga.
Hari igihe biba ari ikirere cyangwa se ibyuma by'ikoroze, byose birashoboka. Ye igitekerezo cyawe.
Ndakakana bwa mbere nshimire nongera ndamwifuriza n'umwaka mushasha wa mutumire mwari mwadutumiriye. Hanyuma igitekerezo nashaka kusa nk'umutekerezaho kw'iki kiganiro mwadushyiriyeho ni cyiza cyane. Ndumva ibyo ariko aravuga, na cyane cyane Ekleziya Orthodox ya yoyo igerageza kuza iraba hafi urubyiruko, na cyane cyane usanga haba ngaho mu Rwanda cyangwa nino mu Burundi ugaruka cyangwa urubyiruko dufite ingorane zimwe ni izo kuronka umutahe kugira ngo dushobore kwiteza imbere cyangwa dushobore kwikura mu bukene. Ariko tugerageje kuraba turetse yuko boba babafasha kubigisha bakabaha imyuga cyangwa bakabaha n'umutahe kugira bashobore kwiteza imbere, harakenewe yuko nene na guverinema cyangwa amareta y'ibi bihugu yoza ashyiraho amategeko yorohereza. Tugasaba yuko niyo Orthodox yoza igenda ihanura n'amareta kugira ngo bashyireho amategeko ku buryo naho wogira ko gatahe utoca unigirwa mu meshi, kukubera usanga amategeko nayo atari karakorohereza mu byumviro cyangwa mu bikorwa byawe uriko riteza n'imbere. Murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Leo Cargo. Twakire na Diomede. Diomede uranyumva?
Ndakumva
cyane. Wiriwe neza?
Wiriwe neza, umwaka mushasha.
Umwaka mushya muhire nawe. Urahagana hehe?
Tusangire. Jene mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura tumeze ko mumeze neza, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Yego, tumeze neza, mugabo akagwara gusa gufata gusa nta kindi.
Ni mwihangane, kazakira no kugana abaganga ariko rero.
Yego. Yego, ni kubashimira cyane mande umana.
Ahantu uri kuhatumvikana neza.
Genda bumba neza.
Ubu birahindutse.
Ego, kibanje kubashimira ikiganiro mwakoresheje mu mwaka uheze, mwarafashije munyagihugu wari we wese n'umurundi wese ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura, mwaramufashije neza. Eh, reka rero mbanze shimire mbanze ndagushimire ikiganiro cy'abatanga.
Urakoze cyane.
Ego ikibazo cyanjye nje kandi mwibareze mutumire nakubaha mutumire nuko numvise ko avuga ikinyarwanda ngo se umurundi none nakuba kuri umunyarwanda ukabukorera mu Rwanda twebwe abarundi bamwe bamwe barasanga hari abarundi usanga bamwe abana ugasanga ariko baratori yara ugasanga ariko baratori byacu ariko bararya makara bayarya be nyakubaha urongoye iryo shyirahamwe kandi sinzi ko shyirahamwe arongoye
Munyarwanda. Ni umunyarwanda ni umuhuzabikorwa wa Kiliziya Orthodoxe mu Rwanda, akaba umuyobozi wa paruwasi ya Rwamagana mu burasirazuba bw'igihugu, anahagarariye amashyirahamwe y'urubyiruko
rw'Abanyarwanda. Mu bya jetwe nka umunyarwanda nyine ko ricyo kugira afashe zina mu rundi wese ko abarundi benshi bamukasha abamwe ariko baratora ibintu by'amayarara ugasanga ariko baragya ibyaha none nk'abo batora ibyatsi bakarya ibyatsi cyangwa amakara none uwo bafashe icyo kugira nabo biteze imbere mu Burundi cyane cya mbere mwebwe iwanyu mwebwe mufasha iyo mu Rwanda mwebwe iwacu mu Burundi kuki mutoza kugira mufashe zina mu Burundi wese akenye hari urwaro usanga ukenye ugasanga ntibufise cyo guhishoboza none mwebwe ku bwanyu muteze imbere ki urwaruka rwo mu Burundi ugira murarufungende gokenuka ugira neza mu gihugu cyacu ugira utere imbere icyo ni cya kabiri cya gatatu nacyo mwebwe kazoza kanyu n'akazoza k'u Burundi mwofashe iki u Burundi cyangwa ko mbona mwenga u Burundi n'isi cyo kimwe ivuga cyo kimwe n'uburundi murakoze.
Urakoze Diomede. Mbere yuko ugenda ariko nagira ngo nkubaze gatoya, abo ibyo biganiro wavugaga twakoze byafashije abantu watubwiramo nka bimwe Diomede. Diomede uratumva se? Reka dukomeze ubwo ngubwo ndumva atarimo kunyumva. Gana Tuyisenge mwumvise Zilibeli na Leo Karigo na Diomede, ikintu bagarukaho cyane ni ikintu cyo gufasha abantu batishoboye cyane cyane mu bijyanye imitahe, ngo mwagera gute ku Barundi bakennye byo byose. Hari bimwe mwarimo amaze kuvuga, sinzi niba yarakurikiye bijyana na n'ishuri na Kiliziya kwifasha na hariya mu Burundi. Nagira ngo mugire icyo mubabwira muri uyu mwanya.
Cyambere ndabanza nsubize umuvandimwe wa mbere avuze katese abana b'umuhanda bafashe iki ese ko bamwe bavamo abandi bakajyamo. Mu by'ukuri ikibazo nk'icyo cy'abana b'umuhanda ni ikibazo gikomeye, ariko ni ikibazo ibibazo byose hari n'ibiba bikomeye ariko ntacyo bidashobora kubonerwa igisubizo twanga ni kujya mu gicike Burundi kubera ko n'abandi bakeneye bazahoraho cyangwa kuvuga ngo bazahora bivuga ngo ntabwo ari ngombwa kubafasha kubera ngo abo bana uwo muhanda kugerageza kugirana uruhare gushyiraho kugira ngo bagabanukemo no kugira ngo tugire ibyangombwa by'ibanze tubaha ni muri urwo rwego kubatwara abo twa iyo tujya gufasha mu ishuri abo ngabo nabo turababirikana. Nubwo aho tuvuganira hari umwana twari turi kumwe, umwana wo mu muhanda ndetse n'iri muri Isilamu yaza akavuga atubwira ibibazo afite ukuntu se yaramutaye atanyina nyina nawe kabata, ariko twimufasha ku buryo tumufasha kandi ngo dufasha agaramiye tuyibaze reka dufashe abantu kugira ngo tuzagire abo turabamo bazahora tudabishyira niyo tubikora dushaka kugira ngo dufashe abantu. Ikindi hari imyuga dufasha nk'abantu twigishije gukora amasabune, gukora ibyo bita shampo, savo lipide cyangwa liquide soap, amavuta ariya ya kotori bita gikotori bita vaseline. Harimo abakobwa, harimo abantu mu muhanda barimo ndumva ari batatu, hakaba harimo n'abakobwa batatu yakoraga umwuga uraha cyangwa wenda bakibukore kurusha kugira ngo tubibaceho, ariko kubibacaho akade magambo gusaba kubatoza umwuga kugira ngo nyaka koko atari ingeso yibatera bitezo n'umukene mugeza bamaze kwiteza imbere bazagende ingeso igayitse bayivamo kindi ubona ko se leta mwabigira ukiza kugira ngo ukorane mwakorana gute kugira ngo shyire amategeko yorohereza urubyiruko nakubwira rwose ko mu Rwanda icyo kibazo navuga ko cyakemutse cyangwa se kiri mu nzira yo gucamuka burundu kubera ko ikibazo dore kigikorana na leta mu rwego atari kwanga no kwivanga muri politiki ahubwo ni ukugira ngo tugire uruhare mu bikorwa by'iterambere leta itangira abaturage twaba dufite natwe tushaka kugiramo uruhare natwe dufite umusanzu wacu aho dukorera kibazo tudufite wenda hano Rwamagana mu murenge wa Kigali wo ibyo mvuga barabyumva ndumva icyo kirumvikana rwose rero twe turakora na leta hari gahunda ziba zihari cya mbere tuzimenyesha abaturage abakristu bacu ndetse n'abandi ko hariho gahunda nziza za leta ziba zihari noneho ugasanga ahubwo abaturage wenda kubera mu mirimo baba bahugiyemo bamwe ntibabimenye ugasanga hari ibyo kurya nko mu Rwanda bagira porogaramu cyangwa gushisha kibondo bakazana ibyo kurya bakabikira nko ku masitoke ku mirenge cyangwa amata ku bana batarageza imyaka itanu tukabwira abantu ibiryo birahari mugende nko kubayobora nazo dufite icyo tuba turabaha tukanabarangira n'ariya kugira ngo bajye kubifatayo ikirumva nacyo ni ikintu cyiza ndetse leta bakakunda kuduha kumpamagara cyangwa bakaduhamagara n'abandi dukorana bati hari opportunity hari amahirwe mu rubyiruko ni munsi n'ibyo bivuga byo kwigisha urubyiruko ibijyanye no gukora amavuta gukora amasabune savo liquide amashampo n'ibindi byinshi tuzigisha ibyo ngibyo biri mu kigo cy'urubyiruko barambwira bati ba bana bawe cyangwa nimuze muze dufatanye dufite umufatanya bikorwa nk'uwari witwa Tomoko umuyapani wo muri Jeka yigisha abana n'urubyiruko ibintu bya saving uburyo bazivamo bafite intego yo turashaka kugeraho noneho ukagira batanga amafaranga make make bafite ya ntego rero akabigira ku buryo bugezweho akarezeho kamanugaye kati bamureka ba bana bazana ibiki ubona ko turi kugenda babyoroshya cyane cyane nk'abakora amakoperative kugira ngo bakoreho ibintu by'imisoro mu gihe ari koperative ndetse niyo ryo bakora kugira ngo nka RBS ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge ni cyiza kubapimira ibyo bakora porojegiti ikaba cy'amafaranga hari ibintu byinshi leta nk'ubu barambwira bati hari amafaranga menshi ajyanye n'ibintu by'uburobyi mukore koperative rero leta ntako itagira yewe muri dukorana tugerageza gukora icyumvirizo no kugenda tureba se opportunity zihari nizihe kugira ngo dushobore kuzifata zose urubyiruko nicyo turagikunda i Burundi rero nsubiza akanga ko i Burundi ati se i Burundi bimeze gute natangiye mvuga kizakuza buti ni diyoseze bombi n'u Rwanda ahubwo namubesha ko i Burundi ariho dukorera cyane kubera ko niho batangiye ibizakuza buti muri i Burundi yatangiye mu myaka za 50 navuye muri Rohero Rohero ya mbere bahaza i katedrali nini cyane hari abana dufasha kwiga ndetse n'abana kubera ko i Burundi batavuga bakavuga cyane icyongereza hari abana twavanye i Burundi ndumva ari abana ni benshi tujya kubigishiriza i Kampala kugira ngo bajye kwiga icyongereza kugira ngo nabo bashobore kwitangira muri East Africa Community muri Commonwealth ubwo rero ahandi dufasha navuze buramata twavuga ati ishuri hanini ni byinshi dukorayo hakaba hari ahantu hitwa Charama ho mu Burundi nuko ntari umuntu nyine ngo mbaza ni uko mpagenze mpatembereye nkabona ibyo bikorwa nabibonye hano ariko i Burundi ugiye muri Rohero ukagira ngo ikiza wateze munsi hariya wasanga umupadi witwa Bonane
ubwo abahari barabizi
nuko umurangira agenda ibintu by'imishinga cyangwa kugira ngo bafate ikiza wateze munsi kiza wateze munsi ntabwo navuga ngo iyo mvuga ngo turafashe ndetse mvuga ngo ni ntabwo ari oye bize ngo mfite igifaranga ziri hariya rimwe irafasha ubu ni uburyo bwo kugira ngo duke dufite tugusaranganya n'abandi ndetse tukanafasha abandi
kubera kamwe afite kugira ngo yabyaze umusaruro izi ngizo rero ni ikintu cyiza
none abo ngabo mufasha tuvuge urwo rubyiruko mufasha gukora amavuta amasabune n'ibindi mubashakira n'isoko cyangwa bafite uburyo bakorana n'abacuruzi
ibyo mvuze byo kuri muri faze muri faze yo kwigisha muri faze yo kwigisha ntiratangira muri faze yo kubigisha ndimo bariga nibamara kwiga turashaka noneho uko biriya bintu bigishirizwaho bakoresha n'ibintu birenze n'ibintu bigurwa reka tubanze tubigishe mu minsi ikurikiyeho bamaze kubimenya tureka n'ibindi bindi bahitemo ese kuko ntabwo haba nyuma nikuba muri gahunda yose biga gukora siraje gukora amavuta ibintu byinshi cyane gukora amarangi hari ibintu byinshi baziga noneho bahitemo bati turashaka ibingibi noneho nibyo twumva tunarebye no ku isoko koko bikundwa noneho dusabe igipimo turebe iyo duhitemo turebe iby'ingenzi bagomba kwiza kuko bifite isoko kandi byari inyungu nyinshi ku buryo bihuta bagure ibikoresho bashimye koperative nibarangiza bakore biteze imbere bazabura independent tutavuga ngo bidufasha twebwe ngo bitugufasha uzaza n'icya cumi bitugufasha gatatu kujyana bizaba ibyacu kane kuja birabafasha bakikukira kavuze kwikukira kuko abagaciro bita ari abarundi bakikukira ariko nanone tukaba hafi kugira ngo ibyo bubatse tubafashe kubibungabunga noneho tukabashakira n'abakontakanti babafasha kugira ngo koko yandi batangiye bayibyaze inyungu kuko akenshi barabizi mwese hajya gufasha hakaza amafaranga hari ubwo hazamo n'ibibazo gushwana amafaranga murayazi burya ni meza kandi akaba na mabi
ashobora guteranya
biyaje kubateranya ni ibintu tuba twize neza tugafatanya tukagenda tugenzura ku buryo habamo ikintu cya taransiparanse ibintu dukora iyo ari ukubikorera mu muco tukamenya niba ari ibyo bafashijwe n'ibi kuko hari abantu bafasha ugasanga urebye ni nk'ayo wifasha haje niba ari imfashanyo wafasheho icyenda ku icumi icyenda rimwe ku icumi n'iyo atanze rero biba ari ibintu biri taransiparanse byo mu muco bimeze gutya n'umuterankunga akaza kwirebera bariya ariko si ngombwa nani akimara akaza niyo muri bise ibintu byose bikaba biri mu muco turabigerageza kandi imana ibidufashamo ariko dufatanyije n'abandi kizaza duhitse hari n'abandi matora dufatanya ibikorwa bimwe na bimwe kuko navuze hari iby'iterambere hari ibyo biri sosho byo ku bumwe n'ubwiyunge byo kurwanya ruswa kuko niyo by'iterambere no kurwanya inzitizi z'iterambere kurwanya ruswa kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kurwanya amacakubiri muri bino bihugu byacu ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kirakomeje kuba ingwara abagize ariko nko mu rwanda rwose kigenda gikemuka n'i burundi wenda niko bimeze bifite amakuru cyane ariko nabo bafite intambwe barimo batera ariko tukagerageza kugira ngo batajyamo n'akantu nk'ako ngako k'amacakubiri abashingiye ku bwoko abashingiye ku idini abashingiye ku nkomoko y'abashingiye kwezo kuko hano mu bo dufasha harimo n'abasigajwe n'amateka bitwaga abatwa ariko basigajwe inyuma n'amateka cyangwa amateka agaragaza ko basigaye inyuma abari ibintu byiza tubafasha kugira ngo yego ko bakora bidateze imbere harimo n'urubyiruko rwinshi harimo abana benshi bari babo batigaga bitewe n'imyumvire twagiye tugenda duhura nabo
ubu basigaye biga se aho ngaho muri
turabafasha bariga rwose turabafasha aho dushoboye aho mvugira aho ngaho rwose tukaba nicyo nicyo rero kuko ikibazo turutse ni cya fibure cyane kugira ngo atagira akantu kameze nk'amacakubiri kameze nk'akatuma umuntu yumva ko yishisha mugenzi we kuko iyo kirigaye urukundo kirigaye urukundo iyo udafite urukundo n'ubunyangamugayo ibyo uvuga byose ishingiye ku ijambo ry'imana bivuga mu kanwa ariko mu bikorwa uhita gukora no kuvuga birutwa n'uko wafata inzogera ikaba ari
ihogoye reka twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya amerika mugabo ku murongo wa telefone aratwumva
ndabumva
urahagana hehe?
Ni muri Repubulika ya Demokarasi.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagana hehe?
Muri
territoire de Masisi. Ni Masisi. Murakomeye Masisi, umwaka mwiza kandi.
Namwe mugire umwaka mwiza ndakibaza kurundi.
Hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite uyu mutumirwa?
Igitekerezo nagira ni icyo gushimira kuko gufasha urubyiruko tukagira icyo tugeraho kuko ubona hari urubyiruko rw'ingenzi. Ariko kandi ikibazo kindi ni uko igihe rwa rubyiruko harimo abatishoboye bagombye ku babahereza ruswa bakabwira ibyo bakora bibi cyangwa se byiza bitewe na ruswa bitewe n'uko ari abantu batishoboye bakaba batashobora kwiga. Ubwo tukaba twabasaba kugira ngo noneho bajye bafasha abantu kabo ngabo kugira ngo bige. Sha noneho na ba bandi bize bakabaja babakerera imirimo. Ikindi byatubera byiza kuko bivuye muri Burundi bikinjira DRC bikinjira East Africa n'ibyose byafasha bigatuma developema ishobora kwigenze
iterambere
tugeraho.
Urakoze cyane rwose kuri iki gitekerezo cyawe. Bwana Tuyisenge, iki gitekerezo urakibona gute?
Kugira ngo kubera telefoni iyo ahantu ari ntabwo nashoboye kumva neza kandi njya kugira ngo mu bintu bidahuye n'ikibabajije nagusabaga wenda wowe ko waguha mu magambo makeya ikibazo cye ashobora kugisubiza noneho ku buryo butomoye.
Urebye ntabwo byumvikanaga neza ariko muri make yashakaga kuvuga. Yavuze ko ari muri Nord Kivu, Kivu y'Amajyaruguru muri Congo, akaba yavugaga nyine ko byaba byiza abantu ni nko gufasha urubyiruko muri rusange, urwo mu Rwanda rugafashwa, urwo mu Burundi rugafashwa, ubwo muri Congo rugafashwa n'ahandi, ku buryo abantu bafashwa no kwiga, bagafashwa kwiga no ndetse no kubona imyuga ibabeshaho, noneho bigatuma ibihugu birushaho gutera imbere nabo ngabo nyine bakabasha kubaho mu buryo bwiza. Ni igitekerezo ntago ari ikibazo yabazaga. Ubwo rero nagira ngo mu gukomeza reka tube twumva indirimbo ya Aline Gahongayire aba baririmbira muri aka kanya mbere y'uko dukomeza ikiganiro. Ku buhanga bw'ibyuma ndeka mbe mbibutsa ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukaba mutwumvira kuri FM 88.3, FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi 94.9 no kuri FM 95.2. Ku buhanga bw'ibyuma ndumva ibibazo bikomeje kugenda byigaragaza, nagira ngo tube tubumvisha aka karirimbo none ubwo naho mukanje banza ritunganye.
Mutima wanjye himbaza Imana buri kibazo kizagihe kigisubizo. Somebody
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Aline Gahongayire yaririmbaga indirimbo Peke Tumi. Dukomeze noneho kusubira ku murongo wa telefone twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Ezekias. Ezekias.
Oui.
Bite bite.
Nibyiza.
No, kurahagana hehe?
Oh, ndi hano mu karere ka Rubavu mu Rwanda.
Mwaka mwiza.
Namu.
Igitekerezo ufite cyangwa ikibazo cyakora ubanza ufite radio ifunguye kuko amajwi aragaruka. Keretse niba ari ibibazo twakomeze kugira hano ku buhanga bw'ibyuma rero.
Kanyi gabanye.
Igabanye irimo amajwi aragaruka. Nuko.
None igitekerezo nshaka gutanga ku byerekeye ibikorwa by'amajyambere cyane cyane ku rubyiruko. Cyangwa urubyiruko rufite kubangamirwa bijyanye no kubona akazi.
Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Kubangamirwa.
Kubangamirwa cyane cyane ugasanga mbega kubona akazi birabagoye. Kuko ubungubu muri kino gihe urubyiruko rubonye akazi amajyambere yakwiyongera kurushaho. Ugasanga no mu buhinzi urubyiruko rugomba gukenerwa gukenera induza imfashanyo ingunga. Ubwo bura urubyiruko rubonye ingunga rukabona n'akazi amajyambere yarushaho kwiyongera.
Wavuga neza nk'iyo nkunga ikenewe iyo ari yo cyangwa se uburyo rubangamiwe kugira ngo nundi utabyumva nabisobanukirwe.
Ingunga ikenewe cyane cyane ngo mu bucuruzi urubyiruko rurangije kugira ngo rubone amafaranga yo gutangiza mu bucuruzi bwabo biba bigoye, bityo bakaba bakenewe ingunga kugira ngo babone icyo bashora mu bucuruzi. Ndetse no mu buhinzi ni uko, ugasanga cyane cyane ahantu tuba haba hakenewe amafumbire ngo mu birayi n'ibindi, ugasanga kugira ngo babone ifumbire hagomba ingunga y'amafaranga kugira ngo babone iyo fumbire gushyira mu birayi. Bityo ibyo ngibyo bibonetse amajyambere arashobora kwiyongera.
Aha, uravuga urubyiruko rukora ku giti cyarwo cyangwa uravuga nk'urwibumbiye mu mashyirahamwe?
Ni urubyiruko cyane cyane rwibumbiye mu mashyirahamwe, ariko n'abikorera ku giti cyabo nabo usangaga iyo mbogamizi ihari, bityo hakaba hakenewe kugira ngo iyo mbogamizi ikemurwe.
Ubusanzwe uko wabibonye abashobora kubona iyo nkunga bayikura hehe? Hari icyo wabiziho?
Abashobora kubona iyo nkunga ni abantu basanzwe bari mu kazi, kuko babona uburyo babona iyo nkunga vuba. Ariko kugira ngo urubyiruko uyibone, haba hanakenewe amafaranga bashora, ariko kugira ngo bayabone bikaba biri ikibazo.
Uravuga rero ubwo nk'abantu basanzwe bakora bafite icyo batangaho ingwate kugira ngo yenda baguze nko mu mabanki?
Nibo bagira icyo babona, usanga bimaze nga bya bindi ngo ufite azongererwa ariko udafite azakwa n'icyo yari afite.
Ntabwo byoroshye. Yewe. Yereka ubwo nk'umwanya w'umutumirwa, niba hari inama yaguha akubwire.
Sawa.
Urakoze cyane. Bwana Tuyisenge. Ezekias mwamubwira iki? None ndabona turimo kugera ku musozo, akajambo ka nyuma rwose mu masogonda make dusigaranye wabwira abatwumva nk'inama waba.
Inama natanga ni uburyo urubyiruko rugomba kujya ruhura bagahura bakungamira ibitekerezo bakareba bakagira rwose icyerekezo gihamye gifatika bakareba nabo ubwabereka abantu bashobora kugira uburyo bifatanya bakamora ayo mashyirahamwe bakakora gushinga bakizigama usanga ari urubyiruko rwinshi tugasanga bibereye mu mayoga ibiyobyabwenge bakabireka akazigama
bakikoma. Reka turekere ahangaha. Ndumva inama ni nziza mutanze, ndabashimiye cyane Bwana Hamilcar Fidele kuri iki kiganiro tugiranye ku nama muhaye urubyiruko. Nkabashimira n'urubyiruko twari kumwe n'abandi bose baduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma, ari Engineer Zuber afatanije na Fatuma Karara Alimasi kuri mikoro, ari Eugenia Mukankusi. Mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.